Bang bang.
Mpaka chini umenipata na mwaga makopa. Semo nataka nini kila kitu ndapata leo nite kibopa. Pochi na mane usogope, sondoke mami njo. So siri na misi choki, napendo navo nijaribu. Unavyo cheza mami, unasababisha kutazamwa. Tani tuende ndani, tasababisha lawama. Mami love, mwenzako wa mi love. Na manisha mi lo, ha mi lo.
Show them baby, show them. 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 Show them baby, show them.
Fresh boy. Yeah, my baby pretty pretty. The kula waza kaguli katiki tiki. Kuli remba na webe na pati pati. Kuyite honey sugar over sweet kati. My baby pretty pretty. Honey, 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 Hanifa. I no go play you like FIFA. Honey, 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 Hanifa. The love we end zitamfa. Show them kanyenye baby. Kwe chiko so kubyo yoyete. Lele chiromba lide kukwe. The love we end yeno maube. Echitofu baby wapie show. Tukunye tuzine mpaka kesho. I like the way you bend this law. And I'll never let you go.
Show them baby, show them. 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 Show them baby, show them.
Up in the party, soon as you am to mzima. Whips na fatana, mbele bangs, nyuma bima. Na huu mziki so kupima. Tumezidondosha chupa nyingi, chupi zote zimezima. Watoto wanapenda za kipapa. Waiter, punguza machupa, meze mija. Watu wanasepa kwa kutamba. Chupa zimelika kiasi kwamba yanaweza takushanga. Na sini sisi tuna run this jiji. Wezu kanikosa kila party kama gigi. Chains got me frozen ka friji. Mchongo kama soma big boys, izo pande mi siji. Wangata, nani yupo soba? Pesa zote na honga. Basta pesa zote na koga. Gracias mucho mama sita, what you got?
Show them baby, show them. 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 Show them baby, show them.